Gazi iyozala nkomoni. Kungekunge lomdlalo womoya esibhalelwe ngiven emahlango nesihloko esithi Gazi iyozala nkomuni awuthokozele uyalandela
yazi into angakavamelile ukuthi shayele isikhathi lesangabuyanga ngoba phela manje nje buka nengane esizilela angabuyanga yithe iqudulekile ngabe ubanjwe yini isikhathi esidanga kangabuyi ngoba phela singabe kudala zilile isikhathi lesishaya kudala buyile lo muntu
ukungishayisa kumntwana
ngabe ungena emotweni wahamba wayekela undwangu
yonke into yenzeke ngokusheshsha kwenzeke ngospitha pitana Ndwangu nangangena ehlathini sengimthola kahle ehlathini. Ngabe sengayidedela khona yonke into esiphongweni.
Khaza ukuthini? Ufile undwangu?
Ndwangu ngimbulele.
Ya kodwa ke nokho. Sengikhona mina phazi makalanga. Ya indoda engavinjwa. Zophazamisa bonke abaphamba nanomthetho. Ya. Phaphalaza kutsotsi. Ah. Phazi musekhona. Sekhona phatha. Papa mangale kumaseyi.
Kase yaqala seyabonakala kulo muntu akekho. Ish. Ayilangena ke manje jazz ejwaleni. Ish. Sesizothini yena sengisho. Ama rightly sisibanisana. Hayi sihlile.
Vlaga sengkhona uthini? Khulumi. Sengifike sengkhona mina ngizongishisha kakhulu sengkhona.
Hey ndoda, kunenkinga la enkampanini ndoda yamadoda.
Inga yani manje? Khuluma vlaga sesh.
Undwangu akatholakali. La uhambe neloli eyo deliver.
Bekaya kuphi?
Ubeya ngapha ko P3D mfowethu.
Okay.
Manje la yakutholakala khona iloli. Iloli itholakali, kutholakala i-tracker kuphela. Uyabo?
Then undwangu lapha manje.
Undwangu akekho akaziwa. Yabo, i-tracker kuphela etholakalayo. Iyona mfowethu inkinga esibhekene nayo manje la enkampanini.
Omungancane.
Ama-order abantu awafikile.
Undwangu phuma ne-truck ekuseni la enkampanini.
Yeah.
Then manje akatholakala undwangu.
Akatholakali undwangu, kutholakala i-tracker kuphela.
Ama-parcel apho wena atholakele noma afile kuma-client.
Awafikile ama-parcel kuma-client mfowethu.
Vilakazi. Before ngakutshela ngondwangu, uyabona?
Mfowethu ngeke kuthi wangitshele uyabona wena ungathathi ngale ndlela yakho
ukuthi libanga
unkosikazi lo uDennis
yabona
ungathathi ngale ndlela mfowethu into iyalungiswa ixoxwe idlule
no ayingene ukuthi mina nondwangu sibanga uDennis Vilakazi before ngakutshela ukuthi undwangu asingamqhathi kampanini buka manje amaclient amina nile maphasela wafike walaphi kampani ukuphi kampani ke manje kampani kuphi lapho kambe kampani
eyi kona liphubekele phansi
ngenxa yakho
ubeka phansi cha kodwa ke ndoda Phela fanele umcama ngele nawo omunye umuntu naye bekufanele kondle umndeni wakhe njengoba eseshadile nje
ngiyavuma enkampani ikuphi kampani lapho ikuphi kampani
itichileke ke phansi mfowethu
vela kaze awudeli akhala ukuthi kampani awudeli
hayi ukuthi
angidelingokuqala
hayi ukuthi angideli
kwenza indla khuza uyaphinda futhi manje senze njalo uride lapho lesikhundla ukuze vela kaze bese ngithi ngizokhuphuka uyele ube CEO ya kampani kodwa no ngeke hlala ku CFO uride lapho uhlale kuze
kanjani manje mfowethu
akwakhulu vela kaze akwakhulu buka umuntu umqhathe mombuka ukuthi uRadio Fowler angeke
ungavelelwa inkinga mfowethu uhijackwe mhlambe kanje mhlambe mama hijackile naye
okay then manje iphi truck manje iphi truck kamba
cha phela mfowethu truck ikhona ilanga phandle mfowethu truck ibuyile truck kodwa makutholakala ama security uthi fike nobani truck akutholakala uthi fike nobani
wevilakazi unothi kimi I truck mixen ne truck
Yeah,
ngiyani thola I tracker is somewhere.
Somewhere le competitive. Yeah.
Makufike lapho ayekho I tracker une tracker kuphela.
Yeah.
So ifone over enter ke company.
Akwaziwa mfowethu, nami ngibuza ama boy ama security la, atha ama security nawa wazi.
No, vele kade ngithi manje njengamanje khona ama police awabize eze company. Then azo check ukuthi kwenzakaleni, wenze lapha access ukuthi a check I footage ukuthi ubani ofune tracker. If ungundwango then uthatha ukuthi ukuphi nenobeleka wayapi.
Wow.
Mm.
Wakufanele sifonele amaphoyisa
njengamanje wena ufanele amaphoyisa afike kampani namaphoyisa azoshaka ini footage ukuthi ubani ofike ne truck
hayi
start from lapho
kulungileke mfowethu ngicabanga ukuthi senze njalo ukuthi sithinte amaphoyisa
Kodwa vele kahle bethe ngibakho. Ubethe ngibakho bayiwe isikampani.
Awungiyaxolisa mfowethu. Bazalwane kunento ekumele niyazi phela ukuthi bazalwane ngaphandle komnikelo umsebenzi wenkosi ngeke uhambe hayi amen ukuthi bazalwane kumele sinikele hayi amen ngakho ke bazalwane ngizokhotha laphezwini amen laphezwini ngizobe ngikhotha inceku zenkosi ayekhulumisana nazo ehe emva kokuthi enzeni anikelile hayi amen abazalwane nithi nifike nomnikelo bese soyabhayitela ubhayitelela inkosi so ukhipha manje u20 rand ujikisa u30 rand kule 50 rand wonke hayi mani bazalwane mele ufake wonke umnikelo hayi amen bazalwane laphezwini into eyenza ukuthi uNkulunkulu akhulume lapha noJoshua ukuthi awakhe umkhumbi yingoba wayenikekelile bazalwane amen
ndodana hayi uJoshua
ubani
manje
Unowa yena loyo bazalwane haleluya Ngibonge anti inkosi ngibekele wena ingakungulethela duzane nami uziveza kwenkosi hayi amen ehe ingakho phela uNkulunkulu waziveza nakuJohane bazalwane wathi Johane hamba eGibhithe uyokhipha ingane zami ngoba ziyahluphe kuyimikise ezweni lesithembiso amen yini manje anti
hayi mntanami kanjalo akusiyo lo
akusiyo uJohane ngubani kanti ngubani
uMoses
loyo bazalwane amen hayi inkosi yami yazi uNkulunkulu uyayiveza kule inceke uMoses Johane Joshua amen bazalwane bazalwane nazi imvelophu zabo 10,000 mawunikela ngo 10,000 ungena ngapha mawunikela ngo 20,000 ungena ngapha inkosi yokwenzela amen yangothike labo ke abadosa nzima bazofaka lohlweza kunayivascom bazalwane amen haleluya
Phuma lo vacolanga lami sengigudla bazongithini mina ngisigebe ngisikangaka esiqhamuke eLondon bazothini ngelami Amara mina nginja yong
Ayayayayay bonkosi yini umsindo wani lona manje wenzani manje liphethe nemense
Angiyaxolisa baba nkosi yami ngiyaxolisa
Uphethe umense endlini wenzani endlini yami
Ah baba yidlishiyele nkosi yami nami ngipractice
yidlishiyele ninja
Cha baba ngisho ukuthi icela ungixolele baba nkosi yami ngenza iproject ye LO
Na ukhuluma nami thula isiqhoko
Ah cha baba ngiyasithula isiqhoko
Ngenza iproject yani
ye LO
Yini lokho
Angomunye umsebenze basinike wona esikolweni mawenza kahle uzothola ama marks amaningi bathe senze njengegebengu
manje baninika nenze njengegebengu emzini labantu bonkosi
awaba ngiyaxolisa ukuthi ngenze ubugebengu emzini wakho kodwa ilento ebasinike yona esikolweni nami ngenza ukuthi ngithole ama marks amaningi
baba
ngiyaxolisa nkosi yami
imisholo le kuyavuka bomabuza uthwala isigqoko ubhizi ngemense wayike bangasho ukuthi nithathe le mense esekhaya njengalo hokusixingo hayi lona lona wegebengu lo
Yebo bafuna lo wegebengu baba vele uzothola ama marks amaningi mawuphethele wegebengu na uyabona muso matanga
Hayi ngizake ngibone impela ukuthi leyo project uzawuphasa yini Le kwenza ujive so
Aw matime hayi dishiyele matime
Awenze ngibone uthi bowenza njani awenze ngibone Yebo madodzi
Yabona baba ngiyabangishafa mbili
Awu sikhotheni umntana
ngosiyami Ngiyena usikhotheni baba Yabona lento
ngiyishala lapha yenziwe legebeng lapha edropheni leyo
yebo Hayebo baba bafuna senze yona ngoba ngishapha phambili phambi kwabantwana lapha
bavana uzobona lesi
Asifundisi baba ubugebengu nawe uzobona ngizayishapha phambi kwabantwana uzobona ngibuya no 100% vele wazi ukuthi ngiyaphasa.
Hayi ngizake ngibone into 100% uyawuthola yini. Sake sibone khona mfana ngizaza ke ngibone.
Koko, koko sibali.
Hey, ngena Sibali.
Sibali unjani?
Hey, ngiyaphila Sibali.
Hayi bo, Sibali ngizohlela umyeni wami la, ngizohlela uNdwangu. UNdwangu ngosele kwahambizwe lezemsebenzini akazabuye. Nasefonini angimtholi, manje ngithatha ngizomhlola ngoba mhlambe nemthumele
wayo kude. Isibali sixolise la, izinto zimanikiniki impela Sibali, sixolise ngokungakutshela ukuthi hey uNdwangu la ngathi khona into emvelele impela manje kuyale kuyale Sibali.
Hayi bo Sibali, nahlala ngangitshela ukuthi khona into evelele kwenzakaleni.
Hey Sibali, nathi besisatunguza nje emafini amnyama sazi kwenzakaleni Sibali. Sibali lana ke sithola ukuthi i-truck ipakile le mawubheka ko-P3TF. Uyabona Sibali. Kodwa manje makufika le PPTF kutholakala i-truck ayikho, kutholakala i-truck kuphela.
Hayi Sibali.
Uyabona Sibali.
Iphi i-truck Sibali?
Masibuya ke PPTF uphela Sibali. I-truck isifika la emsebenzini. Asazi ukuthi ifike nobani i-truck. Undwanga akekho Sibali. Ngiyabuza la ma security na ma security awazi ukuthi i-truck ifike nobani.
Hayi Sibali, bese usangitshela indaba enkulu kangaka vele ukuthi uNdwangu ulahlekile.
Sibali njoba ngisho ukuthi ziningi izinto la emqondweni wami Sibali, uzongixolela impela ukuthi ngingakubikeli loluda Sibali. Uzongixolela ngempela.
Kwenzakaleni impela. Nami ngeke nje ngisengithatha ukuthi
Sibali nami bengitshela ukuthi mhlambe bamthathe ne-truck bengitshela kanjalo ukuthi mhlambe hijackiwe. Uyabona. Kodwa ngiyamangala Sibali mangifica la i-truck
ukuthi ifike nobani. Kutholakala umyeni
wami. Sibali njobe ubona nje silinda amaphoyisa yabona Sibali. Silinda amaphoyisa sesibikile lolu daba emaphoyiseni.
Sibali.
Ukuthi silahlekelwe umuntu.
Hayi ngisebenzele namqondweni wami mina bangiza nokuthi ithini ukuthi nithi uNdwangu ushone phi. Mina ngidinga uNdwangu phela ngoba uNdwangu ugcineze la.
Yebo Sibali siyavuma lo.
UNdwangu akatholakala uthi i-truck ne-truck yatholakala. Nedi uNdwangu
atholakala. Nathi asazi ukuthi kwenzakala kanjani Sibali. Asazi ukuthi i-truck ifika kanjani la uNdwangu engatholakali yena. Wena ukho yini wena umdine ngakho mhlawumbe Sibali mhlawumbe udini
Sibali nami ngicabanga lokuthi mhlawumbe khona into akuxoxa leyo wena othi mhlawumbe ngimnyayinsile mina.
Hayi lutho Sibali, hayi akanginje langalutho impela ngangiqamba mama.
Hayi Sibali uNdwangu usho ukuthi akafuni phela ukukhula udlala omunye umdlalo ke manje. Ngoba phela kutshengisa ukungakhula lento nefoni yakhe ayisebenzi uthi ngizothi ukuphi ke mina.
Eyona iyamangaza Sibali ngoba nathi sike samthinta sazama ukumthinta lutho akatholakali nje ezingcingweni zakhe.
Sibali uNdwangu uhamba izolo thakasile. Weza la Sibali ngiyaxalekeka kongempela ukuthi kwenzakalani manje.
Hayi Sibali nami ngeke ngazi impela ukuthi kwenzakaleni ngoNdwangu.
Hayi Sibali ngeke anizame izaba usami ngifuna umyeni wami phela mina. Angeke ngifelwe indoda ngemncane kangaka. Sicela ukushada anifuni indoda yami phela ngoba okwena niyakuthola i-tracker ne-truck kodwa yami ke nje indoda elahlekile.
Oh hayi Sibali nakho ngathi ngena umnyalezo la kusho ukuthi nasefikile amaphoyisa la ngaphandle.
Eh Sibali ningitholele indoda yami kuwo konke nje ngifuna yona mina.
Ngiyathemba nawe Sibali ke kodwa azokulokhuza amaphoyisa ke ekwazise na ukuthi kuhamba kanjani ngaloluda.
Ningitholele uNdwangu Sibali.
Hayi ngiyathemba uzotholakala Sibali noma kanjani uhambe kahle Sibali.
Ngiyabonga Sibali.
Ungabi na stress Sibali.
Senzo, sokwenzani la kamabuzo?
Eh man mnkosi, awume mangi imibuzo. Ukwana la kusho umkhukhu wrong. Yes. Kusho wrong kuku man la.
Kanti lo mgebengu bakho obusebenza kanjani njengoba sozothi kusho umkhukhu wrong.
Right. Kwenzakale kahle, kwenzakale kwahle. Mnkosi twana yami, buka ke manje. Hamba lapha kulabo magogo laba bola bamamphinifa bayithula bemelapha.
Oh lama old ayithula.
Yeah, yawuyakibo. Ufika ubuze ukuthi kwenzakaleni lapha kulomkhukoshile. Buze nje ungasolizi nje ukuthi uyoze. Buze nje bonkosi bese uyabuya ke la.
Asho okay sinsagcwala ngabo mfana ngiyabuya manje.
Yane. Yamane lo mfana buye nempendulo e right ukuthi vele ushile lo mgodoyi. ayabo lapho yobubunja bami sebenze kahle sikhona sibu once nyinga nyinga sepolice sothola ngalomgodoyi lo hayi ngwenzile umgodoyi ya hayi lentwana lapha vele buka bakhuluma kahle lapho ngiyacaca ukuthi bamkhipha bambambani mamba bamba hayi bayikhipha zonke cobo nangabuya hayi akeze keze gijima bonkosi Hey, bonkosi, bathini labo magogo la?
Ah, senze umfana eish, ngathi indaba ezibhlungu babathi lapha kutholakala isidumbu mfethu. Eshile somuntu sithathwe emaphoyisa ayokwenza iDNA.
Ah, good, ushile lo mgodoyi. Ah, washu mgodoyi, siphusi, washu mgodoyi.
Ushile lo mgodoyi.
Ah, ushile, ngene emotweni sihamba, ushile lo mgodoyi. Washintsha. Hayi shilinja. Bonkosi, kuleka. Kuleka ngisazokuthwasisa bonkosi. Yabo manje ushila umgodoyi bonkosi.
Umgodoyi kanjani sona? Ngichazisela, ngiunderstand kahle nje.
Angeke uunderstand wena usathwasa hlala la qini kwami. Wena bamba ukuthi ishilinja.
Okay, anyakuzwa ke sisi.
Ishilinja bonkosi.
Hayi ke mlaleli sisibeka lapha isiqebusa namhlanje ulaleli silandelayo ngokuzayo.
Mami,
yini tumani?
Mami, yini? Hey, ngiyashangiyasha.
Ngiyakuthanda kwenjani?
Hey, baby.
Yana, to ungabe
ngizokuzwa.
Uyakhala,
ulahleki.
Yemngane izindaba bengizizwa la.
Angiboni
nalo wami.
Yebo, bathi kutholakala ehlahla imizimba wena.
Umzimba wenja.
Yebo.
Umzimba wenja.
Njengoba ngiyibeka nje.
Wena uthini manje? Kasine eish, ngibangela ukushisa. Hamba bonkosi hamba. Hamba bonkosi la, hamba.